Yeah. YTP, Octopi, Double D. Mchadeli wanatuambia saleti wa msaada. Television inatangazwa tunja imewa madia. Prezo wetu asha kuwa barakuja. Litakula za maIDP kuizua na zimanga. Ukabila kikongo seku madana na mapanga. Kila malu endapo maze Johnny Matanga. Majambazi geta wanatupiga. Kijaribu kujitetea serikali na tupinga. Manyumbani wasona wana kutumia waganga. Kuna kitu cha kutafuna maze hata mboka. Maji ya kuna ya kukunywa na kuoga. Watoto wa nyama na watu wazima wameaga. Hatuna uhai ya tijawa ya tapewa mayai walai. Kila malu endapo watu wako hoi. So kuza tunaza ajupele kwa patoi. Au bundieni don kujua kitambi zanya korokoi. Wanabonga jia security, misioni. Wanabonga jia free education na misi somi. Wanabonga jia free medication na misi pony. Wananiambia ni nyamaze na kubonga misi komi. Kwa bunge wanadunga mabling, washakuwa mahomi. Na degree za kununuliwa wakijita wasomi. Mheshimiwa, sina time ya kukuheshimu. Na misi mwalimu, sija kuja vikupa elimu. Mini msani aka, kilio cha jamii. I do it for my people, I do it for your family. So, leo nimekuja hapa video kukuongelesha. Utake kuni ya kazi ndo kwa kontuzi kukopesha. Unaishi kifahari nyumbangu ni ya kukodesha. Unonona daily mtani ukinikondesha. Unacheka bungeni mitani mkitukosesha. Na kukomesha ya kuenyesha. The poor get poorer, the richer get richer. After kura zon kukimbia na kuenda kujificha. Leon mekuza kaa mode, Octo, adi chicha. Natoa mapala rangi na wacha, adi blicha. Octo, nikiri prezen bana nane. Tokuza pa vintu wangu ili tutuka nane. Nimekuza ili mina we maze tufundishane. Cause it's not about you, it's about us. This time for a change, please give it a chance. No more fake promises, please say no. No more tribalism, please say no. No more fighting one another, please say no. We need real change, yes we do. YTP number 9, this is how we do. Of the P.I. double, this is how we move. If you want to be with me, let's hear the groove. Cause the time is now, and we ain't looking down. Let's do it people, please, no backing down. It's about us, not about them. It's about the future, not about fame. Sejo, asa watatupigia kura jo. Sindo tunapigia kura. So tusijaribu kumake the same mistake kenye tulifana. Na tusijaribu kusahau kenye li happen 2008. YTP.